se kandiwe dika kondwa ndiwe wina sindifuna umakwanilitsa moyo wanga untima manga imeo ulimo weka iweo ngatuli nyimbo iweo ndimvera yomwewe pati ndiwe weka ndifu ngati ndiche kuja amfu ndiwe full stop ndiwe full stop baby
life is easy ulipo pambalipa iwe ndini solembedwa kumama
kodi ningatanine opanda titi yane
dale dale opanda iwe ndi sochira timakufila kwa mbili sikuliko koma tika kala awili iyendi love ya mfeeling chili chose chome hukufuna amwele babe this love is given baby be sure I'm not living tiku ya kamoto ifeo tizisiye levo ya mweyo uku poti ndiwe weka ndifu love yo waloka pupu ndiwe full star, ndiwe full star baby life is easy ulipo pambalipa iwe ndini solembe dwa kumama
kwa nini gata nine opanda titi yane
dale, dale opanda iwe ndi sochira poti mahiwe ndi kumbira omwe moyo ukomera sendinga teko kuchukira opanda iwe ndi sochira
poti mwaiwe ndi kondera
yeah.
Simo mwe moyo ukomera sininga teko kuchokera popa na iwe ondi sochera
life is easy ulipo pambalipa iwe ndine solembe dwa kumama
kodi ninga tanine
life is easy ulipo pambalipa iwe ndini solembe dwa kumama
kodi ninga tanine opanda titi yane
dale,
dale,
dale opanda iwe ndi sochira